Brettley getting ready to bowl to Vijay Shekhawat. Starts his runner, bowls to Vijay. Vijay walks down the pitch and has smashed the ball. It's gone high, high in the sky. It's the sixth over in
Vijay Dilale has victory. Sunjil ki awaaz victory. Rakhte sar pe taal victory. Victory, victory. India maange aaj victory. Victory.
Bilder, 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 Bil